DJ Kidogodogo.
Oh, kupe taarifa mwenzangu. Yamenifika kwako, we mwanamke mwenzangu. Sema oh, kupe taarifa mwenzangu. Yamenifika kwako, we mwanamke mwenzangu. Wanakwa nalalamika kila akija nyumbani, eti hujui kupika, kula kwako hatamani. Kwangu kalipenda tembele, toto laini laini. Shoga umenyimwa upole, tajiri wa kisirani. Na samahani, samahani, mwanzo nisikujitambulisha, mimi nani? Mie ndo mke mwenzio eke nyumba ndogo. Tena nimemganda mumeo kama kichwa na kisogo. Sina ubaya,
sina ubaya nawe,
nikichukia
unionea bure.
Sina ubaya,
sina ubaya nawe,
kiweza kinichukia
unionea bure. Sina ubaya nawe,
nikichukia
unionea bure.
Squeezy kushare mabwana, no fashion kwa wanawake.
Jitahidi chunga sana mwenzangu usiachike.
Sina ubaya,
sina ubaya nawe,
nikichukia
unionea bure.
Sina ubaya,
sina ubaya nawe,
kiweza kinichukia
unionea bure.
Sina ubaya,
sina ubaya nawe,
nikichukia.
Twende nache, 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 nache. Wekichina, zungusha kiuno chako. Wekichina, zungusha kiuno chako. Kama shepu huna, pambana nali yako. Kama huna, pambana nali yako. Nasema masha zungusha, we zungusha. Sasa wanjara zungusha, we zungusha. Adija kopa zungusha, we zungusha. Mama Dangote zungusha, we zungusha. Mama eti nani sija mtaja ajacheze na mimi. Na kama mzuka umepanda tuende paka chini. Eti nani sija mtaja ajacheze na mimi. Tuende chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Apo kati chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Na kulia chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Kushoto chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Mama tuende nache, 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 nache.
Nache za Diblo one touch.
Nasema ai, mama, ai, mama, ai, mama, ai, mama, ay.
Comic Slicer.